Ay, Mozi. Ay, Mozi.
Young kid.
Yeah, life yali lawa bad food painful. Chala busu manka shile mpenfu. Dona pishama na ikala zindalila. Muntu wali kala koko chalila. Yeah, dave kwa tukwa live mfua.
Fefilenga dave kwa tukwa live mfua.
Ifefilenga dave kwa tukwa live mfua. Yeah, ifefilenga dave kwa tukwa live mfua.
Muntu wanga one day deserve.
Ifefilenga dave kwa tukwa live mfua. Sonika mwamo tuvili ati nishindi ni mwana wa satana. Zati peza kumwamba mami uzaka jama. Let me buy food, fi ma plot fika jala. And get some nice shoes, cause I afford chika jana. Suma nkale chia upanga drama. Kusha kona time ya kushana. Kunge na mu club na pajama. Nopanga po vimbuzi na legana. Nina mkashi wandi bondi ni nkaka. So kufika wangu bondi. Kaya po time na lalala pa polisi. Pressure nkwete kuna chita komiti. Suicide ndife kupuside. Mwebo leo chena mavi keko too spicy. Mbukila kule ice ama HO. Boy sunga advise like an we go. Yeah, life yali lawa bad food painful. Chala busu manka shile mpenfu. Gana pishamo na ikala zindalila. Muntu wati twala koko chalila. Yeah, dave kwa tukwa live mfua.
Befilenga dave kwa tukwa live mfua.
Ifefilenga dave kwa tukwa live mfua. Yeah, ifefilenga dave kwa tukwa live mfua.
Muntu wanga one day deserve.
Ifefilenga dave kwa tukwa live mfua. Me I'm not a party guy, kuma party nshkonka. Impia fulu but mboneka kwa tinshi womba. I know the future guys, that's why ishi vota. Somebody teach me how to say hi muchitonga. Club chalila, shimia light asha kendo. Bakamba BF wetu nwina kumona kapendunga. Kakushanina, shop shop kaulendo. Atibaya wachishinka, talore shapo pamutengo. Wabananda tiupa, ngani salamu tukatwala. Natawe vaneta tulimurash tukafiala. Baliboy mwali wapinesi mchupo. Jebele no tupu shako stress in a new talk perfect. Limbi ndichi kopo apandi femu flex. Salon peni big bottle. Sente text kuli boss mailo. Chaiseko excuse nezeli kumalilo. Kunali pepo. Life yali lawa bad food painful. Chala busu manka shile mpenfu. Gana pishamo na ikala zindalila. Muntu wati twala koko chalila. Dave kwa tukwa live mfua.
Befilenga dave kwa tukwa live mfua.
Ifefilenga dave kwa tukwa live mfua. Ifefilenga dave kwa tukwa live mfua.
Muntu wanga one day deserve.
Ifefilenga dave kwa tukwa live mfua.
One day deserve.
Efe abazona life kufwa kofe chimofe chintu chinga kulavika kofe atikwali walk for aishiba. Otherwise yali coke. Ay Mozi.